kuliva kuliko Lady Gaga. Mi upenda ukivali ya Lady Gaga. Nikikona nasikia ukumanga. Nakupenda ga, nakupenda ga, nakupenda ga.
Tuende tuta toka kunye chrome. Impossible, tiko possible. Junko na dem anapenda Kenya mo. Nori mo, wando bosi venya hule hana ho. Nenya ewe sa, ute muka fo. Nikubaye sa, tuende huko home. Nikukuleko, 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 nikukuleko.
Baby nakupenda ga, umeiva kuliko Lady Gaga. Mi upenda ukivali ya Lady Gaga. Nikikona nasikia ukumanga.
Check it, usini cross utakula sokiso. La design itakuwa ya kitaiso. Motono, mi upenda two form za mado. Kwanza zikiwa mob, mina cheza low. Skiza, mahita wanakaza matako. Aisapa anakaza na tuna hustle. Do wakuweza watasema weni shoka. Lakini usijali du watazidi kubonga. Kia, kila siku luku hukua matiki. Mpaka dem anadeni mjenge tuma kwiki. Kwanza nikiwa nimeshika mati. Izi vako itabaki tu nimemtichi. Kwa dance lona dai kuna magushodo. Wakitua hizo ass mpaka nkwe na asthma. No regrets jui life hukua too reckless. Jinafa hukua too restless. No stress, no kiss. Ice.
Kuliko Lady Gaga. Mi upenda ukivali ya Lady Gaga. Nikikona nasikia ukumanga. Nakupenda ga, nakupenda ga, nakupenda ga.
Tuende tuta toka kunye chrome. Impossible, iko possible. Junko na dem anapenda Kenya mo. Nori mo, mando bosi venya hule hana ho. Nenya ewe sa, ute muka ho. Nikubaye sa, tuende huko home. Nikukuleko, 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 nikukuleko.
Mara ya mwisho, check it. Skiza, skiza, Banga skatel, bado tatel. Kwa industry sindo katel. Sijiko na get maheta. Wana dengi tu attention. Doki watigi ibo ndo watakukita. Check it, batu sijali we endelea kufocus. Na demoja wewe unda utawa hupa. Hupa, utawa hupa. Hupa, utawa hupa.
Bomb rock. Bomb rock.